bwije uko bukeye mahoro yanjye umweru kumbi nkunda amagambo ya sobanura urukundo rwacu sinayavamo niyo nayandika ku nkuta z'icyumba cyanjye sinabivamo ubuzima bufite injyana
Thank you.